capanɗe jeetati e nayi Yeesu feŋaama.
Assalamu alaikum bandiraɓe heeɗiɓe, amin calminoon e innde Allah joom jaamo. Jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa laawol peewal ngol lelningol, mbele ina mbaawa dañjude makko jam celluɗo haa abada. Amin mbelti no feewi e ko min mbaawi artude hannde jokkande on yewtere mon laawol peewal. E jangde men ɓennude, en jiinono hoohooɓe diine Yahuda'en jaggirnoo Yeesu, nawi ɗum nder jamma to galle hooreeje yettinooɓe sadak to, ñaawi ɗum e fenaande, liɓi ɗum, nawi ɗum to galle Pilat gornor leydi ndi, mbele ina feŋa Yeesu e dow feŋirde. Hono noon, en jiinono gardeeji karwisnoo Yeesu, ɓe cañi lefol kooce, ɓe pawi ɗum e hoore makko, ɓe ngoni e toonje mbo, ɓe piimbo kelle e hakkillaaji, ɓe cirƴi e yeeso makko. Ko noon bani aadama'en ngañirnoo jom peewal o, hono jom darjo gummiɗo dow asmaan o. Ɓeen tampinirɓe noon Yeesu, paamaano kabaaru annabaaɓe o, kono ɗum haɗaani ɓe timminde kabaaru annabaaɓe o, e ko ɓe lefti Yeesu, ɓe ñaawi ɗum, ɓe liɓi ɗum, sabu annabaaɓe ɓe mbindiino mbi ko noon almasiihu o foti leftireede e juuɗe bakkudinooɓe ɓe. Hannde noon maa en jokki linjiila haa njiyen no añɓe Yeesu feŋirnoo ɗum e dow feŋirde. Ko noon ɓe timminiri feere danndoore nde Allah waɗi, nde annabaaɓe ɓe kaburnoo gila ko ɓooyi. Ko adi eɗen puɗɗoo jaŋde men hannde, ngannde e wonde jamaanu mo Yeesu wonnoo ɗo e aduna hee, Roma'en peŋatnoo huunde e fawaaɓe kuugal maayde ɓe e dow leggal bardugal biyeteengal e pulaar feŋirde. Ndeen maayde ko muusnde, hersiniinde, heewnde leɓte, te resanaanoon ɗum tan ko waɗooɓe ko ɓuri bonde ɓe. Ina waawi wooda naamniiɗo wiya, holi ko waɗi Allah fodande almasiihu peewɗo o ndeen ɗoon maayde, hersiniinde, heewnde leɓte? Jaabuwol ngol nani, Yeesu ina foti maayde, maayde heewnde leɓte, sabu bakkaat ko bonande ɓurnde hittude, bakkaat ko geɗe aduna bonɗe. Te so tawii Allah ina yaafoo en bakkatuuji men, alaa e sago ñaawa bakkatuuji men ñaawoore feewnde timmunde. Allah ko ñaawoowo peewɗo, alaa e sago o waɗa kuugal e kala bakkaat. Njoɓdi bakkaat ko maayde wondude jeyngol ngol ñifataangol. Kono kabaaru moƴƴo o ko nii wayi, Allah neldii en danndoowo ceniiɗo jom baawɗe, mbele ina yoɓana en kuugal bakkatuuji men. O ardi ko danndude en e fitina Allah jogornooɗo yannde e men o. Ɗum noon banndiraaɓe, en njettiima jooni e daarol ceniingol ngol hakkille ɓola waawaa faamde, paytungol ene joomiraaɗo Yeesu rokkiriri wonki mum e dow feŋirde hee, ngam danndude en e fitina Allah jogornooɗo yannde e men sabaabunde bakkatuuji men. E nder linjiila binndi ɗi mbi'i, e oon sahaa Pilat waɗi Yeesu e juuɗe maɓɓe yo feŋe. Ndeen ɓe ƴetti Yeesu ɓe nawi ɗum. O wakkii feŋirde makko, o yalti saare nde faade e nokku biyeteeɗo laalagal hoore, biyeteeɗo e barhutuyankoore Golgota. Ɗo ɓe peŋoytambo ɗo, ɓe kawri e gorko gooto sirennaajo ina wiyee Simon, ina ummii ladde. Ɓe teeɓti e makko, ɓe ndimdimo feŋirde nde, mbele ombo wakkoonde caggal Yeesu. Jamaanu yimɓe heewɓe rewi heen, wondude rewɓe woyooɓe ina kaamtoo. Aɓe naworno taƴooɓe ɗiɗo fotnooɓe wardeede e makko. Ndeen ɓe njettiima nokku biyeteeɗo laalagal hoore o, ɓe peŋimo ɗoon kanko e taƴooɓe ɗiɗo ɓe, heen gooto baŋnge makko nyaamo, goɗɗo o baŋnge makko nano. O wi'i, Baaba, yaafoɓe, sabu ɓe nganndaa ko ɓe mbaɗata. Yimɓe ɓe ndarii ɗoon ina ndaara. Ardiiɓe ɓe, kañumen, ngoni e toonjem ina mbiya, o danndii woɓɓe, yo danndu hoore makko, so tawii ko almasiihu Allah o, cuɓaaɗo o. Soldateeɓe ɓeene ɓadiimo ngam toonje mo, ngaddanimo bineegar ina mbiya, so tawii ko aan woni laamɗo Yahuda'en o, danndu hoore ma? Pilat waɗi ngol ɗoo binndol e dow feŋirde hee, Yeesu mo Nasaret laamɗo Yahuda'en o. Heewɓe Yahuda'en njangi ngol binndol, ngati nokku ɗoo feŋaanoo ɗo woɗɗaano saare nde. Kadi binndi ɗi mbindaanoo ko e barhutuyankoore Lateŋ e Gerek. E nder ɗum ardiiɓe yettinooɓe sadak ɓe mbi'i Pilat, woto winndu laamɗo Yahuda'en tan? Winndu? o wi ko mi lamdo yahude en. Pilate jaabi wi, ko bindumi ko mi windi dum ha gasi. Nde soldatebe be pengi Yesu nde jetti chumci mum mbadi dum pecci nayi soldat fof nayi feccere. Be jetti kadi sabndor makko cenyaada ha hawri mbo ala nyotol o be mbiyondiri e koye mabbe. Woto ceken o sabndor mbaden kuraji ngam andude holi poddo hettude e makko. Dum wadiri ko mbela ngol do bindol ina timma. Be pecci chumcam e hakkunde mabbe be mbadi sabndor am kuraji. Ko non soldatebe be mbadi. Goto e tajoobe fengaabe be woni e yennudembo ina wiya mate wona ka an woni almasihu o dandu horema dandora min kono goddo o furi on wi mate a hulani Allah an nandude e makko kugal o enen to bangi men kugal men ko lawol ngati jobete den ko golle men kono o do ala ko wadi kanyum tiagal dum o wi Yesu siftoram so a artuyi lamade. Yesu wimo, e gongo mbedu wima, hande ma wondoye am nder aljanna. Tugudi ya waktuji sapoy didi nyalawma, ha waktuji tetikihide, ni berkunus wadi ender leidi hefufu. Nden yehi ha waktuji tetikihide, o wulli dani do o wii, eloi, eloi, lama sabaktani, lumfirtiko, allam, allam, holiko wadi ngopu dami. Hunde wonnobe don be nani ko hali ko woni e wiide kedo de o moni nodde Elias goto e mabbe dogi suubi tajitinde e pos e vinegar loggi dum e kewal faari dum e hunuko makko mbele yo yar rutti kadi wi dale jeewen so tawi ma Elias ar jippindemo tiagal dum tawi Yesu in anduno hankadi fo hawri hali dum do ngam timminde bindidi. Mi dumdi londe hewnde binegar ina wonno don nden soldatebe chuubi tajitinde e pos e binegar he loggi dum e lochol hisopi pari dum e hunuko makko nde o yari binegar o wi foftimmi o wulli wulango mango o wi baba mi watti ruhu ame juude ma tiagal nde o hali dum o taji ridu suudu Allah o seki gila dow ha les wonti alluji didi mawdo soldatebe kuccitnode makko o yino mayirni wi so gongo o ko bi Allah tigi won kadi rewbe lusindinobe ina choyno ina jeyano e mabbe Maryam Magdala Maryam yumum Yakubu tokosel e Yoses kanyum en e Salome ko ben dewatno e makko ina charwambo nde o wonno Galilende rewbe hewbe wobbe yadunobe e makko Yerusalem kadi ino ngonno don ko nyande kebungal wonno kadi ardib yahuden be jida balli di ngono do pengirde nyande nyalawmu foftere ha tengti non e on nyalawmu foftere ngati ko pay dindo wonno ko dum wadi be nyaagi Pilate yo koyde fengabe be kele balli di njowte nden soldatebe be jehi keli koyde worbe dido fengdanobe Yesu be nden be jettima Yesu be tawi mayi be kelani koyde mum kono hen soldat goto yuwi mo bangu e wuttulo don e don ndiyam e jijjam jalti cetide dedo gede o setti ko yi kadi ko setti ko ino gongdi o mo andi kanko o hali ko gongo mbele ononne o don gongdina ngati dum ardi ko mbele gol do bindol ina timma hay jiyal makko gotal heletake bindol gongol wi kadi mabbe njimbo be njuwi o tiagal dum Yusuf Arimatenajo o nyaagi Pilate nawde bandu Yesu. Yusuf ko almur Yesu wonno kono ko e chudor sabu o susana ardib yahuden be Pilate rokkimbu dum e on saha o ari o nayi bandundu Nikodem jahanodo adanto Yesu nder jamma o ari kanyumne addori herde kiloji chapande tati uurateri pewndiraade mir kanyum e aloes kambe didi fof be jetti bandu Yesu be pili e mum leppi len tawi be mbadi hen den uroteje hono ne yahude en badirta so ina ngubba mayduni do fengano do ina wadno nambu kadi e der on nambu ina wodno yanande hesere do hay goto meeda ubbede tawde ko nyande kebungal yahude en wonno kadi yanande nde ina battino be ngubbimbo hen. Bandirabe, kodo potden haade jangde men hande, kono Darul Almasihu o haadaani e yanande tan. E jangde men arode so Allah jabi, ma en jangu ko fayti e gurtugol Yesu. Nde Yesu mayata nde, nibbere ko sari e nder leydi he fof, sabu Allah fawina e dandowo cenido o bakkutuji bani Adam en fof, mbele kala gongdin dombo ina wasa halkade. Ko dum wadi Yesu wullude wi, Allam, Allam, holko wadi ngoppudami. En bawa hay famde mettede Yesu yari, sababunde bakkutuji men. Mbele on nani ko jomiraade Yesu, hali e dow fengirde heddo, ko adi ina maya. O wi, foftimmi. Holko wadi Yesu wiide foftimmi. O wiri non, ko sabu o timmini gollal dandore ngal. E gongo, dineji aduna di, mbiyata foftimmi. Dimbiyata ko, hay hundi timmani. Ale sago, ndanda hore ma, e dow golle ma moje, ngolla ha maya. Hay hundi timmani. Kala jidde nade aljanna, ma wada golle moje, sako, rewa jamiroji dini mum, tampina bandu mum, eko waynon. Kono, kabaru moje o, kuniwi, foftimmi, gong nintan, ndande da. Almasihu o, yoba nima bakutuji ma fof, rewni dum e jija mum. Bandirabe, gollal baungal dandude en, e kugal bakatngal timmi. Ko dum wadi, Yesu wi tajaw tubdo, e gongo, mbedo wima, hande ma wondoye am nder aljanna. Allah jabani Yesu sadak mum. Jarani ko eden layo jawdi, hono na Yahudi en baratno, ko adi garal Almasihu oni. Ko Yesu Almasihu o woni sadak timmudo, mo Allah wadi lawol gotol ha abada. Foftimmi. Hay hunde waddaki en, so wana gongdindo ko Allah setti e Almasihu o wondude sadak mum. Foftimmi. Ko annabaabe fof kaladno, ko fayti e lepte e maayde Almasihu pewdo timmi. Maayde Yesu e dow fengirde, timmini ko annabi Esayi windno gila ko boy nde wi. O ubida e bonbe, yanane makko wadda e galo, hayso tawi o medani wadde ko buni, kalabanti yagal medani yeltude hunuko makko. Kono, o yuwira ko sababuni gofmen, o munyira ko sababuni bonandejimen. Kugal timmino wal engal, fawa ko e makko, ko ganyande makko chelirden. Enen fof, ngonne den ko e dundade no dammulini. Goto emen fof, rewno ko lawol mum. Te jomirado o, fawi e makko bonande men enen fof. An kedido hande. Mbela ada gongdini annabaabe be. Mbela ada gongdini, ko Yesu woni Almasihu timmino do gollal dandore, ngal annabaabe be fof kaburno. Mbela joni, afami ko wadi Almasihu chenido o, maid e dow fengirde. Ko sababunde men. Ko bakkutuji men barimbo, no layo mo ala elani. Eden kandi e kugal ha abade jengul, kono Allah, e dow yiddinde jogi emen, neli Yesu, mbo innirbi ko kursudo, ngam gaddanade en kugal bakkutuji men. Ko dum bindi cheni didi kali, ndedi mbi. Hayyidi jabowo, mayande pewdo webani. Ina gasa non, taw won chusdo mayande mojo. Allah non kanyum, tabitini yiddinde jogani ende, e dow ko Almasihu o, mayani en, gila ko en bakko dinobe ko. Ngati Allah yidi aduno o, haru kirbiyum bajo o, mbele kala gongdindudum, ina wasa halkade, hebo ngurundam ha abada. Bandirabe, amen jatto on sabu kedgol mon, yo mojjere Allah won emon, te miccudo no mojji, e halu lugga, mbele ka Yesu halno, ko adi ina maya, ndewi, foftimmi.